mia. Cheza mosmos usijokomia. Watoto wakali kina Carolina Halima walivojiachia. Leo tunapiga show, yani paka poko riko riko. Pale mukiwika Kenyan boy, na feel love bado iko iko. Leo tunapiga show, yani paka poko riko riko. Pale mukiwika Kenyan boy, na feel love bado iko iko. Na sijidai upendo mina sambaza. Wote wa mai, wakaka zina wadadas. Wanafurai, koma zaku zina wabamba. Hey, sinavochuna kwa speech
go. Achani wape burudani burudani,
leo
mina wapa burudani
burudani.
Achani wape burudani burudani,
leo
mina wapa burudani
burudani.
Achani wape burudani burudani,
leo
mina wapa burudani
burudani.
Achani wape burudani burudani, leo mina wapa burudani
burudani.
Vic Mendes,
leo mina wapa burudani. All negativity, feel the vibe. Na ukatike, ukiwa tungi juu ya mjani. Feel the vibe, jiachilie. Satu hindo wote, wala,
wala,
wanha,
wanha.
Let's get together,
together.
And feel alright.
Achani wape burudani burudani,
leo
mina wapa burudani burudani. Achani wape burudani burudani,
leo
mina wapa burudani
burudani.
Achani wape burudani burudani,
leo
mina wapa burudani
burudani.
Burudani burudani,
leo
achani wape burudani,
mina wapa burudani.
Achani wape burudani burudani,
leo
achani wape burudani,
mina wapa burudani. Body wangu wa ghetto Nairobi,
leo
mpaka coast 001. Kiswazi wote fani
wapa burudani.
Mahasla wangu wote wamekubali,
leo
wanataka burudani.
Mina wapa burudani.
Kutoka Kenya, Uganda, paka Bongo,
leo
wanataka burudani.
Mina wapa burudani.